Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Doyo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Alal bare noga e jeddi lewru janvier hitane 2016 jena yamde sokki do Studio Tamani sekirabe juttino no do kabaruji do yumor waygalo. On kumpititi widno kaldale kawrangal hani tabirede leedi med indi sariyawul sappo bongulan holita wide gede de fana kani watted le hen wakkati jono walde debno dir CFRD kanye CPA be fu holita werde kani silminede le gubal noddi tengal azawad ngal kanko do won secrétaire général walde debno dir CPA ndo holiti wide wakkati jono idon waawi jokkitinde fa jeyal hono kaldale kawrangal hani tabirede ko yaawi leedi med indi be kuliti wi de kawtal mangal du wonno balé golloje leedi meden di de ngana e jeyal lamudu hani wadde le noga e jeegom kanye noga e lewru lewru février du dobbo mako do le majjum be kalti dan ko ne golleje du wonon de do balé leedi meden di ko batto milioji temedidi sefa dum anni wallirede hono robel gombe commune joyobo do bomako do dum woni robel pentobe gombe tombe gandi yibe walludi do jawlele dum won leedi Espagne di sekirabi wono kabaruji mawdi min jogini do bete hande di bismillah modon e hedade odo kabaru wakkati jono yottimi min kalni on wiidi dum non neddo siwisu goto won ciutuno to tumbututo odo neddo sutunoma dum won jamma jeddi lewru janvier finata bete jeddi lewru janvier o sutama to tumbututo kanko odo neddo siwisu mo noddire Beatrice Stockley le majjum wakkati jono gubal gal be noddirta akmi gal be kolitiwide kambe ciuti odo neddo be kokkidi do kabaruji le dum won journal gotal gongal to murtani gal be noddirta al akhbar be bidu be joppitita o neddo siwisina yimbel mabbe wobbe Antoine ana nanga do bomako do ben joppite yimbel mabbe mawbe Antoine Douto nanga to fusina joppite fa yottio dum won neddo mabbe gondude juge to CPI to be bi o dusina yoppite fa jere yalon kaldale kawrangal han tabirede le leedi meden di wajibu tan sina gede de fu ngatte le hen wakkati jono be kolitiwide CMFPR de kanye CPA be fu kambe tinnini kaldale kawrangal le sappo e joy lewru mehndu do bomako do wakkati jono be kani silminede le gubal noddirtengal azawad ngal taggal ko gubal noddirtengal azawad kanye platform de jidi ko be fu be kolitiwide be pamri do hen hono wori Ousmane Diko
gube didi de fu keban kejaadu mu en le fedde jokkititorde golle kawrangal fa warde e bale le je mobe chubi le topper sappo perde saria le jogala golle kawrangal hebde kejaado ana walla yawnude golle mudun kalda sesa satu fu yo dowdon won ko hebiti dalla gube yogaade kolliti kana kala henne hen godde de ana cini kana non no kawrangal wirini gedde tatan kede hen gouvernement sema kany e plateforme hono dendangal gube CMFPRD deka fawarde e CPA cini be kawral nyande sappo e joy lewru mendu fudu tube ele compis 15 kolliti tawdaka e golle hettinde sera baji binidu kana monofu henne e golle o hono nattidugo gube CPA e CMFPRD lesema fawarde jabdo nattidugo gube yogaje fu do weli dum e ana wanda kejaado kertinaado walde oni do mali do yetti ko kawral heba ele batu gaddo Alger de nyalade
kanko don lamido waldinde no dirte CPA ande o holliti wirsa jeewi o do golle do wayi yawnude kaldal e kawral ngal le majjon kanko no dirte do Mohamed Ousmane Agu Mohamed o holliti wirde wakkati joni o jama o futtino jokkito jeewa yel hono kaldal e kawral ngal han tabirede le leedi meden di kede ko halido heddo foccitan Ousmane Diko
nyalaade jabbede de batu mawdo wadino Alger taykama wonko fali fawarde e ko sabe dum fu heedi ministre en dardama gade de fu keba dabare fa ko fali ko falto fa tawe dum fay goto hennata kessara ele no kawrangal hollitirnoni le ko sema e plateforme baddi kenyen ko be kawri e do gotol wiide wonnobe le sema sinyinobe kawrangal nyande sappo e joy lewru me kany e wonnobe hen sinyibe noga lewru juin du fu latike gotum hande yo sema goto tan hala mu halete e hakile am yoko mawni heba ele dabare yengi gol kawrangal se wonko eddi ko heba naka jogala du kumol tekkine fa mosala hebe le kadal patifay goto henne sera
kanko horeejo ministre leedi France di mom no dirte Manuel Valls hollita wedo mo hani warde le lamorde mende do bomako do kanye dum woni to Burkina Faso to Wagadougou tiagal ko bonanday di ngadile o do nokku ko woro o halano kabaru jam e deejere worri de nokkule de secret bo do bay ne tri mi jojum do hello am be mal anngal mi noddirta face Facebook ngal
tamani
mi halni odo kabaruji de puddata do holitinde widle nogay e jeegom lewru fevrier ndu fa yotti nogay e jeddi lewru fevrier ndu kawrital arande dum wonono bale golloje le leedi meede ni de ngana e jeyalam idum hani wadle nokko kenya dum wonono bale halanane de be jide dum wonono gollobe le leedi meede ndi wakkati jono fa be pamra dum wonono tobbe kande haldede tonde kanko dum wonono horeje walde ibn dirt kride kende o holliti wid wakkati jono gal do kawtal gal famminan dum won jamare de ko de do bale gondi e gollude le leedi meede ndi kede kanko no dirt Almahdi Mustafa Sisso ko Halido hen do faccitango Ousmane Diko
de o do batu gado wo noga e jeegon yaade noga e jeddi lewru fevrier 2016 gede didi ngoni hen on jeengaji di tafen no di ngarata hoto di gollata hodum di gollata handen gollanobe nedda ko anakeewi hewba na gondi e wadde dukoji andaka ko be gollata fa warde nafaka mabbe dum wadde na yimbe be andude di beedi hendu on jeengaji leedi di e di aduna di fu kawran e le ko men gikanika yogaji yo sukabe kabanto yogaji didu yo nedda ku dum wala hewbe hebde faamu homa hani gollideede homa gollata dum na dum heedi hoto gollata dum
nyaloma keejenaado duwanyen li adnaara Allah ndu hulitaame diido yambereji di ngadi keñen le leedi meden di lew majjun wakkati joono kambe duwanyen gombe le nokko obebe kollitiwide be kaaja dum on ordinateur ngaji honno ande kesse den godde yarde yasono ebe kaaja de do ande kesse le tuudi sar wusiji mabbe di kede kanko no dirteedo Modi Bokkan keeta yo horeji duwanyen le leedi meden di ko haali do hen do faccitan Ousmane Diko
dika golle won korsudo e walde doñe adna fa sanne o golle hulitaama fa heedube e doñyaagal fu anda o lelede gonde hen fu hande a wawa gollude le doñyaagal se ordinateur wala yo dum gollirgal kessal yo dum gollirgal jawdiningal gaynowal golledu men tilike o batu ko heddi dum kikid o men mobato famen jetta honorobe amé yahobe fowtere golle hikka be men tilorto batu o e natugol hebe hikka le golle
e kolliti wi ko batto milioji temedidi sefa dum wallira hono robele golloobe leeyi commune joyobo do bomako do be do robele yobe fuube pentobe non no hollitira wiide o do balli gudo watte fewde ko yata bale jeegom rewbe leeyi meden di hollita wede o do balli go nawtirto dum non robele gombe do be be ngara nawtirade o do balli ko yata lebbi nogay enayi kede kanko noddete Mohamed Akak 30 ans o ko Halido hendo faccitango Ousmane Diko
le projet kima de projet o yo wallude rewbe suwobe gara wom le commune joyobo faabe keba nokkodobe mojjina basan ciwaado beedi hendu ndiyam gara damdu siute se yarnire sardingeji nadu yuppe le yame mojjigol basan ciwaado e sotude dum fumme balla rewbe be fa dum latanobe jagorgal le leedi ndi e cagal mum fu biden gondi du e dartude dabare le gollidinde e universite bamako fa ndiyameji gara di ciute pade majje natude le hawalume kassa hokkata jawdi odo projet le gollidinde ONG accord nyetaso do madi do minega merigadu yome golliditebe no
e kolliti wi do non golloobe ORTM leedi meden di be ngara fuddude murtere mabbe balde tati nyaloma hande on de do murtere be kande fuddude dun le nyaloma hande wakkari jono golloobe tombe be kolliti wi di ciudu sar wusiji mabbe antot didi dum woni ko cendaato le majjudube kolliti wi do non laamo on haani hun cende hore hono golleji mabbe goddi anton
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni papatobe studio tamani
ce krabe jew yelodo ne les réseaux ngadi meden di puddiran do kaydobe kolitiwide yimbele wotnaabe ko yaata chapade njone on fa yottu yimbele kuminibe kebe kanybe gondi waddi to kawrtal mabbe balde tati le ngaldo kawrtal balde tati be kolitiwide wakkan jonobe jewtoto le hen hono kulle fu ko hani wadde kabaru yurere kebal le lamu kay o lannibe wodo golle won conseil régional kanyo hokkindiri juude e walde Allemagne wonde tonde gardan faado kuli korodobe kolitiwide nokku noddirte do tanna idum le commissia korola o hulitaawed le circle kuli koro o do nokku woni ko yaata yimbele chapan en nayom yimbele hala nane en kanyen watnaabe kambe gondi e hokkindirde ton hakkilaji fa yottoreobe le gombe tobe hon kutteji tongiide do haddu goddi rewobe kanyen wattu sukaabe rewobe le dewli ila be jone lanini be o do golle do no walde ONG de noddirta tosta to ngaranti minire faado burem dobe kollitiwide ko yaata temettato dono sukaabe jangobe jande leeli yirebe kebayno jangude wakkande tiidalaji di gonno le saha leedi meden di kanye ngoldi e janginede ile lewru lewru janvier dabbino ndu wakkande jono faabe kebabe kemta be janga hono ko be kebayno jangude wakkande tiidalaji di gonno le saha leedi meden di neddo goto dono kuminido kabaru kebalto burem to be kollitiwide kanyirandini galmusa ay di o jawdi sekrab do kadi te nyalom hande kabaruji meden di hollitinde wiide tan wattu on nangiri en juude ka fa hande kedde hedaade hon andirdon no do e seeda yewtere meden de ana wodi.